dachinsafi.com.
Baby umependeza, twende takupige picha. Tulivo mzuri, nifanye kio uone tulivo mepisha. Ai, 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 ukiwa mbali miazikai. Naisika vilo takutongoza, nkikukosa wendo hai. Oh my, 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 chiri mote manangayo. Ya bolingo, ya bolingo, ya bolingo. Me and you with it forever. Na wendo na niweza. Mituku maiti we jeneza. Memo, ay, memo, baby.
Oh na 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 eh.
Niko na we stamani kwa na mwengine tena.
Oh na 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 eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi baby.
Oh na 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 eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh na na na, na.
Kufiche siri na kwangu we uko mwenyewe. Basi jitai hadharani enjoy. Nisha beti moyo na mwini, vyote nimeweka kwako wewe. Nipule kandipai au kupule nifurai. See, you're the one that I choose,
baby.
Come make a dance, baby, do the good,
baby.
Mbashan kwa tezami lose,
baby.
Tamu kaima umwa mchuse,
baby.
Mwengine tena.
Oh na 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 eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi baby.
Oh na 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 eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh na 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 eh.